kuba choyo yanze nkuwe kulunji boli naleka nkuwe kuba osana kuwebwa bana bugira lika bugire teba manyije mvute nawe bami mwaja bwilika bugire nzenali nebi undu mio mukwano oh ngabi nji te wako sawa njigabi njige nonzi janjaba nonsumulu la jebali bansirie zebwe ndiva kukwe mumazima ndibera muloge
mapenzi tabasamu nikupe nini chochoto nachotaka
nikupe nini
mapenzi tabasamu
nikupe nini
chochoto nachotaka
nikupe nini
kuwechi 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 joy ya gala kuwechi 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 kuwechi
umepotelea wapi mpenzi siku nazo mpite mpenzi nakwambia nakupenda. Now this love I'm in danger. Mani ebi gambe bi wani bi wome bi suta. Holy baiter, ate katitu funye neba hater. Nsaba, choya gala, jachikuwa, kuba bien nina bimala. Nsaba, choya gala, jachikuwa.
Mapenzi tabasamu
nikupe nini
chochoto nachotaka
nikupe nini
kuwechi 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 joy ya gala kuwechi 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 kuwechi
when I ask, what do you need? 'Cause I will be by your side. If you enter my life, I'll cherish you, my baby.
'Cause I will be by your side. If you enter my life, I'll cherish you, my baby.
Nayenga yekwe gwempana, mazimo singe biwoma. Baby, please come close. Be my body bender, like white
kid bender. Mapenzi tabasamu nikupe nini chochoto nachotaka
nikupe nini
mapenzi tabasamu
nikupe nini
chochoto nachotaka
nikupe nini
kuwechi 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 joy ya gala kuwechi 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 mapenzi tabasamu
nikupe nini chochoto nachotaka
nikupe nini
mapenzi tabasamu
nikupe nini